kalonya wenu wagcina phezulu kati sizothi ndikubambele 2 noma 3 wesibuze bandayo sisi wada ngimshayise ngomoya yene bemuhle egqoku 8 inch eshaya ngama lips adihoza me ebenga kamna edansela isigubhu kathi ngiyamfuna wathi ka wangiqala onyaweni wangigcina phezulu kathi sisosa ndikubambele 2 noma 3 wesibuze bandayo sisi wada ngimshayise ngomoya yene bemuhle egqoku 8 inch eshaya ngelipse lidihoza baby ebhenga kamnandi edansela isigubhu
Too much butter, butter this one.